Love is crazy. It's crazy, man. It's never the same. It's all good though, you know.
Ujumbe nimeusoma na salamu nimezipokea, nami mzima afya na shukuru, ila hali bado ngumu, lakini bado sijakata tamaa kwenye juhudi na ndoto zangu ulodai kwa ndogo. Nimekubali matokeo na naelewa sababu zako za kuniacha, kwa hilo sitokuhukumu. Kinachoniuma kutoka na rafiki wangu wa dhati kudharau na kunidhi akiwe. Kinachoniuma hivi, mmenichiti mara ngapi mbele ya macho yangu bila kujua. Mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya, ila nakuchukia. Mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya, ila nakuchukia. Umasikini wangu unanipoza, ewala. Nukitaka kujua jinsi gani na kuchukia, nimesahau jina la sikumbuki mea. Ukitaka kujua jinsi gani na kuchukia, nishasahau taswira yako. Kila unaonachia nisidhani katapenda tena. Umenifuruga mama, umenifuruga. Kila unaonachia nisidhani katapenda tena. Umenifuruga. Kinachoniuma kutoka na rafiki wangu wa dhati kudharau na kunidhi akiwe. Kinachoniuma hivi, mmenichiti mara ngapi mbele ya macho yangu bila kujua. Mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya, ila nakuchukia. Mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya, ila nakuchukia.